Nani anaweza kunishinda kwa hii serikali inaongoza sasa?
Prezo.
Kama ni president Uhuru ni rika yangu.
Bili.
Ruto ni nyuma yangu. Bado wanasema tu mimi ni mtoto nikikaa kibira mimi ni mjinga. Swali.
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 Millionaire.
Fire baby.
Don't bother.
Kwenye listi, nasikia mnabebwa kwenye maplaylisti, nasikia mnaundugu na hawa journalisti. Na vipi kusu hizi beef za kule na huko? Sijui kusu beef chief, minafuga kuku. Wapi nani lini? Who, when, why? Who, man? Maswali kispy.
Una wifi?
Wifi sina chief, mini kuna wife.
Unaandikiwa na niki?
Sijui yo kalamu jomba, naandikia biki.
Unatoa nyimbo nyingi?
Sikumbuki kutoa nyimbo, minatoa gahiti.
My God!
Tabasamu
juni meza ya mabrada.
Fire, baby. Fire, baby.
Asante ni kwa kuja. Thanks for coming. Coming. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming. Coming.
Zende soko la samaki Peri na ngoje hata beberu ni pati Buheru wa afya, hopu juu yako Merci beaucoup, njowo nge na kazini yako Naende kazini wakati wanaende vitendani So salama, so salmini na silale kapitani Hakune mani kwa mafnichi mwana Njona panga kute shoka kaza mani zama Basola na glasa vodka, lazima kwena sadaka Madeni lazima lipwe, hatumdei wa sipotaka Another day, another dollar Hami mchaga mwingine, siku nyingine la nyingine So kicheche mwingine, ha huh? Asante ni kwa kuja Thanks for coming. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming. Coming.
Hey. Here comes the beast. Mother, I'm still the best. Kini ona kimi ya mani na mshindo na trotu Vita kwa kina mani na
uto Maybe just bend down, boss Maybe just bend down
My God!
Maybe just bend down, boss Maybe just bend down, boss Maybe just bend down, boss Maybe just Say your name on the sherry fat Sherry body chocolate like a kitty cat Bring it back, oh baby, bring it back, oh See the way you want like you for three dad, oh my God, oh, look at that overload, oh Cause it's let it go slow
So easy, baby, I be biggie man Plenty money, but I no fat Money long, I'm a cat too fast I be number one, I know they carry last I me like a sensi meal Tomorrow chillin' with Carolina And everywhere I go, money go with me A few days down from the other side
Baby just bend down, boss Baby just bend down,
My God!
Baby just bend down, boss Baby just bend down, boss Baby just
bend down, boss Chizuru-zuru Living a life, I said, we're living a life. Bless cash.
Oh, na na, God is everything. Oh, na na,
friends are money.
Oh, na na, oh, na na,
God is everything.
Oh, na na,
yeah.
Oh, na na,
we come at the head of it.
Hey, Palestine,
yeah.
Hey, Palestine, yeah. Hey, Palestine, I am Palestine.
Sing it up. Almost in a walk, man.
Sing it up.
Get a little number one.
Sing it up.
You got them sugar.
Sing it up.
Got them sugar.
Sing it up.
Them Palestine.
Sing it up.
Almost in a walk, man.
Sing it up.
Get a little number one.
Sing it up.
You got them sugar.
Sing it up.
Got them sugar.
Kakeka watura tugende mumaso mutale papa nakabuzi tunyumye mukwano imbozi ya mafia mafia yanakweza ku yatuba nyumye geto kakamana musitipo nchuri mkuba kushinda
mana kutezi mubanto kukupinga njuri
yonele
mbamba mbamba yafuna mwepunje bibiti yae ya bicha yoro kalwa
I gotta go, don't get angry at all of my honesty. I know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple.
Nimeona vijana kwa TV jana, ati wale wanapigana na pombe haramu. Wanapigana ingine iko huku. Ena huku dhuru wale ine.
Eni.
Nene geduni ya raiga. Ena tuwe dhuka geduni shanga.
Translation.
Watoto yetu wameisi hapa Duboine. Wengine wanabebo na hurubaro, 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 hurubaro.
Yonea, nea.
Fire, baby.
You gotta go and get angry at all of my honesty.
My God!
You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness.
Hey!
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances.
Hey!
Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now?
Chipoka kikubali weka sama tapune toli kubali
tina
kama timina kubali tina kubo walisa kubali tuna kubali tuna kubali tuna kubali kambezo tuna kubali tuna kubali tuna kubali tuna kubali kambezo tuna kubali nimekubali umaliza ga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. Hence the name Mad Tracks, aka Mad Kuiba chat. Nimekubali kungara what? Nimekubali kansoli kifika mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waibisha. Tunakubali 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 tunakubali.
Billionaire.
Fire, baby.